mwanzo tulizo panga minawe zila nifanya mitoi. Nikeshe nikikuwaza we ya majilani, maneno unayasikiliza wanakula gai. Mwenzako wananumiza ah, basi nipende kama mi nikupendavyo usiniache. Mwenzako nitaumia roho. Sogea hani sogea ah, cheli sogea. 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 Nakuonesha ila skendo zinanumiza. Sogea mwendo unikoshe, kwenye baridi joto unioshe. Ya shoka zako maneno usijezikiliza wanakula gai. Mwenzako itaumia ah. Sogea hani sogea ah, cheli sogea. 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 Usiondoke baby, baby, baby. Usiniache baby, baby, baby. Nitaumia roho. Usiondoke baby, baby, baby. Usiniache baby, baby, baby. Nitaumia roho. Sogea hani sogea, sogea baby. Cheli sogea. Sogea hani sogea, sogea baby. Cheli sogea. Sogea hani sogea, sogea baby. Cheli sogea. Sogea hani sogea, sogea mami, cheli sogea. Bomzi Town Unity.